Madame Gasengayire Leonile, wabanza kutubwira abantu bagutaye muri yombi, igihe bagufatiye n'impamvu bagufashe.
Bamfashe kwa gatandatu ku itariki 26 kwa gatatu. Bamfatiye kuri gereza ya Nyarugenge. Nafashwe n'umupolisi ni IP Michel Mbanzabagabo. Bambwiraga ko bandega guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda kuri Article 463. Bakavuga ko natwaye igitabo cya Madame Ingabire Victoire Muhoza.
Uwo waje kugufata yakubwiye impamvu aje kugufata, niba afite n'uburenganzira butuma aguta muri yombi?
Ntabwo babanje kunganiriza, barangije bambwira ko ngo bafite mandadare n'imfunga.
Barayikweretse?
Nyine bahita banyereka urupapuro bari bafite banditseho amazina yanjye. Babajije kuki batamfashe bisateganywa n'itegeko, bakaba baje kumfatira kuri gereza bambwira ko ari hose kari mu Rwanda.
Ese uravuga ba abuvuga ni bande, bari bangahe?
Bari babiri ariko umwe niwe nabashije kumenya, kuko ari we wari wanditse n'igipapuro kimfunga, ari we IP Michel Mbanzabagabo.
Bagufungiye he? Bakubwiye ngo iki?
Bantwaye kuri polisi y'akarere ka Gasabo, ariko bigeze ninjoro baza kuhanyimura banjyana kuri police station ya Kimironko. Niho nari maze iminsi itatu.
Madame Gasengayire, araho wabanje gufungirwa kuri polisi y'akarere ka Gasabo ndetse no kuri station ya polisi ku Kimironko, abari bakurinze cyangwa se abagutaye muri yombi, muri make wafashwe ute?
Abari bantwaye bangejeje kuri polisi y'akarere ka Gasabo, babanje kunkubita, banshyiramo n'amapingu kugira ngo babone uko bambaza. Nababwira ko mfite uburenganzira bwo kuvugana nabo, mfite unyunganira, bakarushaho kugira uburakari ngo bakongera bakankubita. Bambaze ngo ndavuga ngo nakubiswe kandi bankubise gakeya, ubwo ndi buze kubisobanura ubwo bari bunkere kuko bakora.
None se uwagukubise se uramuzi? Yagukubise iki?
Uwankubise yankubise nshyiza mu matama, gusa ntabwo muzi amazina kuko yaje yambaye sivili.
Abagufashe baguha, hari icyo bakubajije, hari icyo bagusobanuje kugira ngo usobanure ku bijyanye n'icyo bagushinja cyatumye bagufata?
Ibibazo byinshi byari byerekeye kuri kiriya gitabo Ingabire yanditse.
Icyo gitabo cyitwa ngo iki, Madame Gasengayire?
Cyitwa Entre les quatre murs en 1930.
Bishatse kuvuga ngo hagati y'inkuta enye muri gereza y'1930 iri mu mujyi wa Kigali. Bakikubajeho iki?
Nyine bambajije uko cyageze mu Rwanda n'uwakizanye. Ikindi nyine bambwiye ko ngenderwa ubufatanyacyaha n'umuntu wari wakimpaye kugira ngo nyishyire Ingabire.
Nyuma se we wasobanuye ute ku bijyanye n'ibyo bagushinjagaho aho warufungiye muri station ya polisi ku Kimironko?
Sinigeze mpakana cy'igitabo, atari njye wagitwaye. Gusa nababwiye ko gutwara ibitabo byari ibintu bisanzwe, kuko nari nsanzwe mutwarira n'ibindi bitabo by'ubundi bwo ku buryo gusoma. Mbabwira ko kuba naramushyira icyo gitabo numva ko atari ikibazo.
Polisi yashyize irakurekura Madame Gasengayire. Mbere yo kukurekura, hari ikintu kindi bakubwiye? Hari icyo bagutegetse kuba wakora cyangwa?
Baje barambwira ngo nimpaguke ntahe. Nyuma ngeze mu biro by'umukuru wa polisi aho ngoro Kimironko, niwe waje kumbwira ngo ni ibintu bya politiki ndimo, ngo nindivemo, ndacyari umwana muto, ibintu byinshi ubona ko ari nk'umuntu ushaka guhisha. Yarangije nyine ahita nyambura cya gipapuro cyari kimfunze, ntagira ikindi kimenyetso ampereza ku buryo nakwerekana ko nari mfunze.
Bivuze se ko ibisobanuro wahaye polisi byayinyuze cyangwa se basanze ibyaha bagushinjaga ntaho bishingiye bahereye ku bisobanuro watanze?
Kuko nta kintu uyu munsi bigeze bandika bigaragare ko wenda nzitaba kuri polisi kusabambye ngo nintahe, nta kindi kintu bigeze bambwira.
Ndagushimiye cyane. Ni Madame Gasengayire Leonile, ni umubitsi w'ishyaka FDU Inkingi ryo mu Rwanda.